biyaha fatahaadaha wabiga Shabeelle ayaa saameyn ballaaran ku yeeshay bulshada ku nool buule Axmed Cigow oo ka mid ah tuulooyinka hoostaga degmada Mahada ee gobolka Shabeellaha Dhexe. Gudoomiyaha tuulada Ibrahim Khalifa ayaa sheegay in xaalad adag ay haysato bulshada ku nool tuulada, taas oo sababtay kadib markii daadadka fatahaadaha wabiga Shabeelle ay go'doomiyeen tuuladaasi. Waxaana jirta in tuulada laga bilaabay dadaalo ku aadan sidii biyaha raadiga tuulada looga saari lahaa, kuwaasi oo adeegsanaya matooro, sida uu sheegay Ibrahim Khalif. Maamulka gobolka iyo kan Hir Shabeelle ayaa wado dadaalo lagu gurmanayo dadka ku nool hareeraha wabiga Shabeelle, kuwaas oo saameyn xoogan ku yeeshay fatahaadaha wabiga Shabeelle.